أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله سبحانه وتعالى أتصور سيزوك وانتم سينزيزا لتمارك صلاة الصلاة يا مغرب تركيزي سينزا كفتي أكتم وانجا كيرا أتصنع يبيو النبي تلمي ساتري باتون لبحصورة كمارا يبيو النبي يتلمي kugenda kusoma essuula eno nga bagiyita suratu Luqman. Kakasa nti Luqman si kintu kipya matu gammwe, wabula abdun min ibadillahi ssalihin, y'omu ku basajja Allah we yalonda. Abamanyi batugamba nti teyali nabbi kula ya musima mu Qur'ani atero kutunyumiza ku stori za anbiya alayhimu salatu wassalam. Tujizike vyo kuiga niyatimu wa afkiyauhu, aina abantu bali safi nga tebali banabbi nga nabo baliko ebyo kuiga, mubo mwemuli Luqman. Luqman batugamba kitabuwano Ibn Kathir, ikhtalafa salafu kukatiba fulabatu soka mu busilamu bayawukana mu musajja ono fi Luqmana kikana nabiyan, omusajja oyo ddala yali nabbi au abdan salihan min ghairi nubuwatin, yali musajja mulongoofu bulongoofu okufuna taito okwogerwako mu Qur'ani wano nga si kintu kyangu, laba ne kumukola obukola okwogerako kiba ddala ddene. Ne Allah okuteeka mu Qur'an bisaanyizo ki? N'atugamba ala kaulain, abamanyi bayawukanamu emirundi ebiri, n'agamba akasaruna ala ssaani, abasinga obungi baagenda n'ekyokubiri nti yali muddu abdun salihun min ghairi nubuwatin, yali musajja mulongoofu ataali nabbi. Ibn Abbas mutafsiri wanagamba ne Ikrima ne batabiina abalala, kana Luqman abdan habashiyan najaran, yali musajja muhabash nga mubazzi. Omuhabashi mu biseera ebyo ebyedda yali mufirika, yali mu Afirika. Habash mu biseera ebyedda ezingiramu ensi zino, tujjukira nti nabbi yasenguka n'agenda e Habasha kiri ewaali kabaka ayitibwa Najjaashi. Olwaleero awali Ethiopia, awali Eritrea, awali Jibuti, oboolyawo Somalia mukatungukaawo akaka abaddugavu, wewa omanyiaa we yali asibuka. Aba n'amwogerako mu Qur'ani guno nga bwe tujja okulaba. Suula eno tugenda ogitandika saba Allah subhanahu wataala asobozesa Ramadhaani egenda okugwa oba okutandika nga tugimaze. Bismillahi rrahmaani rrahim. Alif lam mim, tugamba ezo ennyukuta nsirifu. Allah subhanahu wataala yamanyi lwaki yazisirisa, tugize tukiraba emirundi mingi. N'agamba tilka ayatu lkitabi lhakim, tilka agagali awo n'agalise n'agajja mu maaso, kyogenda okusoma mateka tilka ayatul kitab ago mateka kagata mchitabu cha fikino al-hakim ichamzi ichikutaka wecho kukola ichita kukagana chalimu usowi na ya mendebo isoro kuchusi buwamu kino tichisaboka kuchusi buwamu kati wadama kalimatu kusidhu kwa adila la mubadila kalimatihi wa wasamira alim ya kwa aliyawma akmatu likum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina techicha ya mendebo atoro kika inza kuchusi teka kwa wano singe recostition kutufugisa kwa mjibari kwa kuti ya mkusinzira musura kilukumani muaya wet chichina kwa wet hee ajibibila iliko langa Allah ya kande kwa yusi ya kutiba kani eno kwa jisenti mateka mawandi kimuchitako wano akatari munso hii kakite muli nsobi kubanga kusima kizigachi za muntu yaisa ni aklin basheri kizigizi ka muntu haa Qur'an yaka inya anzalnahu fi laylati al-qadr yaka kubiri sikita kunti ya kudiru wako muli muji mu Qur'an tufuna muji wako abatonde basangibwa ku nsi kuno twaje tusobola kubeerawo nga constitution afasibtum anama khalaqnakum abadan tuwoza kwa abatonde mubeerawo kutala nga tewali constitution ebafuga yasoka nolwe nsonga etwalina okufuna o constitution etuleka kicala kyayagala kicya kyayagala nakugamba nti Qur'an eno erimu hudan erimu ki obulungi bwonna obutereevu bw'ensonga buli mu Qur'an wa rahmatan lil muslimin kaneiso obulungi mwe batya okusanga rahma eki okusaasira kwa Allah ono baweisiza buli bulungi ojja kusanga okusaasira kwa Allah oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi eno sooka ne ku nsi ojja kusanga kwa rahma bwana weisiza kubi notakukwere ya hude ili wano jenosara wakwere nebi ya bajajabo kukuburu uza mtibibali baba tegevu kambe kuchika nyigiriza mtiko kumuti gezi kujajia kuchika ili mtigezi haa kaseko ojoga yunga ya bagu wakaka nyigiri kama baba wakubie kwa kutekira nisinza baba kutekira na ya bantu wakubika mbezi chino tuchiriki ya deva jajja bacha gala tukule chino echa ama ya dichika luna akante mtu ya akubi uli langa ni umbida kwa yoli deku mchere ukulimu ama inja wasi inja nyu mchere inga ukulimu ama inja ye kulika kukumira kuruwabu takaleji ya Qur'ani ni mchika mawali ya mchere kukuma bayinja alika ya bukana kubili yangu mchere guno mkwete ya batnat hili ya bukana tawuli damu tawuli damu tawuli sanji wabu ni hivi ya Allah ya namu vihuli langa wikaruwa ya Allah kambi enti abu ikitabo chino mchitunuli lideri iso juche chafiri Allah nekikireese kujja kulungamya nsi yonna sikagande kita warabu warabu bonna baali basiru bakadde baabwe mu by'ensinza basiru bajje abawarabu baliwekitaa baali basiruna baaliwo baali bakizi siwekiri tubayita aljahiliya alasri aljahili omubyenkutola obutategeera yonna ebyaliwo nga Qur'an tenajja byali bibya bitegeevu kubani mweyaja ni kulechida ni fenesi yonu kubanga bananga bakanga baini vyabwe patoli vyabwe banakenyi vyabwe barundi vyabwe gulibamuka ine vyabwe ne ala ya pia zilechiri uniform kimbenu sule vyamwe wanowe waliki kudan kuburungam Allah jaya gara biri wano ilama nabi kubrila kubanga rahmatan okusasi lil muhsinin ne isobunji ne babi twala ngensonga so kwa obusilamu buli comprehensive ba tewira kwale kweru buli kamu ba kazinga buli choya kero kulowoza ko ekiri wano go bula kubula iki ninga cho ekiri sambu twa tachi Allah yakwa jinsi yirike bimera kuri kensozi kuri kidiga kuri enyanja kuri kempewo nsiye baji senga enyumba kuna kayo saka kuna kuba akasikia kadza yenda tsaha adunya ima sabia kama kala sabe kuri nabi kolera gwe nyanja imbika ensozi nabi kolera gwe ensozi mukena ne muyuza njuze kwi nda kala kati ko ya kolansi etera we kube tuko yebinya nabi wakwe abo no bale okuzimbe njuyo we nyini nyu kano jiteka kochi mateka nyuma yange no kwitwe newe newe kutli ku nyumba ya kuintrigita daru adunia nyumba yensi fenga kutuli mama nyiri nyumba hawa na mateka hawana ku kwa teka no kwa wali mama teka wano kwa kwa abantu mkutuweko ya kwa soka ya kwa yukimuna salata ya kwa wana vera kusiku nunga wa kurachi kwa imiri za oji misfala kibina yukimuna salata njino kutuli agamba muzi ya kunyomba kuhuleza yake miaka kumi leta ano njaka la kukandika kusara misfala zirimeka ama kumiaga misfala zari yake musa na agamba nabiyu na muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa misfala mmeka mama sisi miraji miraji ya rivoti basira mucha asuma miraji basira tebasuma miraji miraji ya rivo sikuwa mkanda jo sikuwa kutana haa mwabiba kutu rakana kutu rakana kutu rakana kutu miraji nti Musa alayhi salamu abu nabiyu na muhammad kukadi sura mleka kwa musa tuwe wa ino kumwe sura teri yon nabiyya ya jani kwa kusara ejo buti maniki yoba kwa kusumika ndibansi mbiaga kama ryo fude jayo wa kutemereko kwa wazi mchivina chitemuja ya kusoguli hivyo tiyari hiyo eje jana ya kwantu mbukubiemu eje watu yuru kwa inechisa ya kolaji naddayo by Allah Musa inexperience angandi ombake chingi nchimira akona nilisimame ana mwezi nesi nga chasigara ana mutano twali tutadde tutya kuba bane tano kumutudde ku mpenke ere chikutuzi kono kubande mumu wangu desinge wangu demwende muli mtu mchinini kuri bane nge mkuwa singe wangu ndi mtima ulira ta mtima simuli mu ngeta ne bajenga basala ne bajenga basala izi sikala mika na kama kagia khamsatun ndirese tano practically mukizikora ujia khamsun na yensi kadensa sura wikiari na sura tano kuli sura jomalizo zila mmeka kumbi niso sura pali nari biewezi tusobola okunakinga n'obuwangazi bw'abali bawanganga emyaka 12-13 obuwangazi bayina bungi niyiga emirimu tebagikubisamu sula ebeemu kwemu naye fe tuyita kutono naye bakola ki bisamu bakubisamu pulimada kyetukola guli kirungi yashira amzali akubisizamu abantu abaze kubatirwa ensi numbagala mu mirimu mwira nejamwe naye change jo ijakubika bisera bitono esole mbatikikwa ngoba bula zine zipinganda kirwa msame Allahu akbar la rahman rahim kullu rahman mukimani kwetwa tusala mu chama speed kutambia speed kesi kwa kusoma mru watu ani abagamba speed za njawulo abantu Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim yebisi kizi cha yebereja bismillahir rahmanir rahim kire ngeri yetu biza njam ebyechama kukiramu uchi mbukotio yoyoro watu okenda uchi mkola akama anti ebisira vya Allah vya atu waka mishono ebisira vya afe ebisira vya lisulati miyawu kujumua bisiko wola kumkoto jima mjemzare kutawu ila zikri illa mjemzare wakarul vya amulikirao business kusura kutunda kwenye msaani kwenye kama kajange swale wende kwenye kutu ya tiswala kwenye swale wekua hee fanteshiru fi arti kutee yonu sasane musimu kwenye mkore muchi kutia gome kovu lila kwenye mkono onye ako kutia kutizara ana wadhukuru Allah akathira heyo jemba mkiri la kwani Allah temumwira vitu kutia mkutu kutiki siku kutia muzikiki haa sara kendo kule kwa huu sara kendo kule kwa huu kutukua yonjo kwa huu litufuna huzu ulikati kwa kamba abantu abazze ku nsiku no omulimu omukulu gwemba karamu alladhina yuqimuna salata tulibaza Allah yatuwa okusala kwa singa tetwali mukusala tetwali ogende ku Allah twali mwera bidde nnyo niba netu berefe singa omuntu abata sadde zirwa inzo okwogera ku kigambo ekigamba Allahu akbar Allahu akbar yaara ajogera nti nyora bwagino chogera kaya zina Allahu akbar ashuriya bwe kivudde niko kisime sora Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar atyagala nisikwe je tusara bali chogeddi naba mutwali muswala bwali mukere nyoku Allah بنجل يا الله وعليه قرأ كنية تبكى وانس الله أكبر سمع الله وليحك الله سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر أنت على أبي وقرأ أصبح لكن الصرير مذكري الصفر كفايم أصبح يحكي الزجيت يسدق يسدق يكيف لك نجد يمتجي برمجي wakati ifuka amti elimu empajizoni elimu zaka zaka we muswali labikira uwa kuwaya visera nalazumbe baba kubunule visera wabika amatia tajimu izmate visera jeji kuwaya visera wadda yosinti Allahu akbar Allahu akbar ekigambo Allah muswala mufatige mirundi emeka eyo research mugende mujikole ojja kulaba ngu mufatige swala etano olunaku abalibwa mumasajja abamanyi okwogerako mugere nnyo okumwogerako okurubba fikan kathira mugere nnyo 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 ku Allah abasala nayogera ti watabiuhu mumutekereze bukatamba asira subhanallah subhanallah وسبحوه ممتلئ أحكام على سبحانك وقرب نقول وان سبح سبحان ربي الأعلى وبحمد أقوم سبحان يجبري سبحان أتسحر أقوم كسالي قوي سند إيش كم سبحان تيكا الله يكرمك يا كمبو سبح يقري كلام سبحان ربي الأعلى باسم ربك الأعلى na bibiri kugamba tendereza nye kigambo subhana oyo wawa guru kichipa kumumwako na minaka kigambo ekyo si kyangu Allah nga wakindagirira kyankiragire umma yange kigambo ekyo aluha fi sujudikum nkikigambye mukyogere nga muli mu sujudi kituva kugamba subhana rabbiya ala ebe bamulagira nti gamba iriswati waqia yesembe tusabbihi bismi rabbika alazim tugambe bismi rabbika alazim eri abadde ala neumba nange kanjibire kunamwe mukyogera kingambye mukyogere fi rukuikum ijaluha fi rukuikum kitwa subhana rabbiya alazim bakiragira mukuru n'omukuru si bintu bipange pange ebyaffe biri kukoda ebyo byabadde byaffe bipange lwaki UDC omitaniyo yayimbye njawalokole UDC yabiriye okirako kukama nyimbe luyimba kizizikiri nabateerawo ezzikiri teziriko bwino yayimba bulungi edini yaffe si yakuyimba basiraamu ebyo byabiri allah UDC babiri byayimbye kenya tebabitegeera abaddan ekongo tebabimanyi mwaluka tebabimanyi ebyababiri tebabimanyi ni allahu akbar olwekyogera eggulu echina mu america mu canada wawa fenna tukogera kiki bino bipange siramu mwagala eddiini yamu ebyaffe bya allah tebirimu kupangirira echina tebasala bwosala wano ejudisi byabiri ebyayimbitere tebabitegera kambali kuki bulijjo mbagamba wano nti yesu adda olwaleero olwaleero aga yesu yakomyewo ekyabbalaza nti ye bagenda mu kiyinda nasanga bwe basaba ebiri mu kereziya bino bifaananyi bya yesu ali bwerere musajja wattu bamukuyomaddeku wanokka yesu ayinza okukkiriza nagamba ekifaananyi ekyo kya nti kikyo ssebo nzaalyawo nti ebyammwe byenna mubadde nze ndi bwerere mwana ndi busebu mukijeeyo oyimba buyimbi bwengoma abali okuli mu balawe basala dansi ali mu kusaala ali mu dansi yennyini bwedimbyambi ati yesu bwe yeetoolola ekiyudaaya ne yeetoolola ennamukozi ne yeetoolola agenda okuwunzika bonna nga bagambye mbagala mu muzikiti kisooka mwambala bubi geni mulaba mwambala ngeddiini nali ngumbeeri sigaana buke yagategeeza bikalo kuba muzikiti yinza kutya okujja wali wakategeeze mwabikalo omuntu fe tugenda omanga abala tubigaanyi oyo tusi yesu ddala ayinza kukkiriza enyambala nfu abakazi be babuulira emimba ku basajja abantu bajjaluzinyi mazina ebifaananyi biri muli atayinza ewajjawana gamambukemwenebyo ebintu mwabisobya abakazibabeera bokka maryamu alaiha salaam maryamu ayambadde nga omukazi omusiraamu ana bwe njagala mwambale olowooza ababisopu bwe bajja ne tubakiriza mwakire ebe ekyatumala mulinde olunaku yesu lwalidde mugenda kulayo byewunyisa abagenda okusooka okumukulako obulabe basiraamu be bagenda omumutaasa abagenda okusooka omukulako obulabe bebali lwaki biru eri beeyiise yaabo kukikola tetugenda ku buzibu okusondeka amazzi abanga abazze please 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 wuzu temuyingira nga tumuzijjeemula amazzi tegakyatumala nabbi wa allah tayinza kukkiriza kubeera mu ddiini eziri tekisoboka n'omuntu wa bulijjo ennyambala kwagiraba ya buseebu yani yabalagira okujja n'engatto ngituze mu muzirike wali tetukolayo ebintu byonna ne bijjula wano era babadde abanene tubaga ku ttaka sibo ebyenyi babyagala wano ku ttaka kakale twotwala olunaku yesu lwayidde alinaye simanyi tali tusangawo ne twayirabye ebyeneyo saba allah amutusanzeyo kubanga agenda kujja nga ekiyama kituuse nno allazina yuqimuna assalah gala abantu basaala eswala yammwe yeeyo nawe tugikola wano we bagikola egindi n'egindi mu nsi yonna ekyokubiri wa utuna zaka ata atagala ku nsi kuno okukola ki tola zaka naye zaka wanangi ya kaluba wanuhuza wa semonia ya rode kuzaka wimoja kwa seka sina seka so wala msiye zofu no mwaka wazuwe lwa emilio ni emu emitu wala ana wa watuko kwa zaka wuhum bil akhirati hum yuqinun nikala abantu bana wangalira ku nsiku na bakiriza mu kitabo kino akakasinti tibabere bagwemu waswasi iyo lukuru kurachi akakasinti bi tukola wano enjaba liyo kusulibwa kuruna kurachi kurwale ro kura kama dunia mazraatul akhirah eno nimiro yachi dunia nimiro yachi wanu kusiga ni wale waliwa wasika kumbira asika kumbira subira kumbira wanu wetu sigira yoshe ojabi kumbira ncha nchari edji mchandi kumbira wakubisi asa mchikanti agenze yoyo yenchayo wakubira kusukuraba kumakumbira mchangu kumbira miaka nkago zanyi kumbu zanyi mchira wange nyingi mchira wange nyingi ikinano kiraba ng'ekingi naye waliwo abaamala ku nsi kuno emyaka kikumi mu kumi ekigulo kyekikumi kyabwe mu kumi ne bagenda bamune bali ekikumi ne bagenda naye balaba ng'abaamazeyo essaawa ku nsi ekikuddeeyo nga tebaluddeeko kuva yesu kugamba bukyafa tuli mwaka 12:15 waliwo abaalya ebibiri waliwo abaalya ekikumi waliwo abaalya enkaaga waliwo abaalya ekikumi emyaka ataano bajja kuba banyumyira kumani abaava fwe ekitebe ebivuddewo ofuuka obukulowoozesa kana abaawerereibe enkumi eno tetuuka webale nnyo ssebo olwokuba olibabdeyi nnyo bwobulawo ensi yonna ekola ki alaga nti kamtaraku min jamiatin kamikaza lisiku minsuku sabadirikajjo sabatacayi ali mususekakondi nembirabo onoga nti nerinaigo majani nga temuli muddo onna gatukula nebiko babiri sibu nagenda wa uyunin nebaliki nsulo nebalika zidamu zinti ekwalo agenda nakyo wamakamin karimin ebifuibeeyi newagantu yabadde mulamu z'omukulu mu ggwanga francis bala abadde asoma amawuli okumala emyaka asatu wanimatin kanu fiha fakin nebaleka ebyenda bibaddemukatina nebatakigere muruku musambu za buyonjo ali aga kubanga agere mu ttaka yallagamba nti olwakulwafa fama bakat alaihim ssama eggulu kibyakaaba adinsiti yakaaba wamakano mumbayi ate tikaliwo okubuka eryo olwokuba bali babbeeyi kikyaliwo ebbeeyi yo eri Allah wano ku nsi tebali bbeeyi kola ebyo ebyatuusa eri Allah ng'akusiimye Allah atugambye abanaasaala ne batoola zaka ne bakakasa nti enkya lujja kukya tusulibwe ulaika abantu abo ala huda min rabbihim ne bali ku bulungamu obukavu eri Allah yee waulaika humul muflihun ab'enkya nabo ekyo be bagenda okwesiima abatazanyira mu biseera olwo tulinga abayizi bali mu ssomero abayizi ababeera mu ssomero mubatunuliranga nnyo waliwo ekiseera ulaika humul muflihun ekiseera abayizi we beesiimira abayizi tiinkirokuraba abayizi nga babuuka ne bakazi baabwe abaana ebibuuzo byakoze eki byakomyewo mama abuuka taata abuuka omwana abuuka ulaika humul muflihun beesiima lwaki baakozesa ebiseera musaawa walina okukozesa ebiseera ebiseera byabwe nebafunamu nebasanyuka nebasanyusa bakadde baabwe abaazanyira mupiira abali mu fiimu baaberanga mukasooli ngeno basomesa obudde obaa bakola ki omwana yagenda ku pepa n'ateeka ku linnya lye nze ebyannema kasa nkiraba masita ebibuuzo bwe bidda n'omugamba nti genda okebere muyinza okubakawulire mwoli agenda aba amanya eki kyetikkoki
linnya
kibajjakuna teyekyakolaki teyesuubirayo yazannyira mu biseera ebyokusoma ebiseera tusoma edduniya kusoma waletukaikoda abantu bakukanye babuuke nga bakamba ha umukrau kitabya ikimusome ku kitabo kyange namenasi allah zabaje mukusiiba mukusaala mukusagaka muazikari mujaonamakula inni kuntu anni mulakin hisabia nti nalinga nkakasa buli basaa kyemusoma ndi najja kukiwala nekiteka munkola wahuwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya kutufu hadaniya akwera mujana nga bali eri mukutoka bibala balya naye nga balikwasa ekitabu kye mu mukono ogwakyo omukono agenda okukaaba nti ya laitaha kanati lkadiya woowe yaye ka tetuzuukidde obulamu oli yeyasembayo maagna anni maliya kiina siraba mugaso alaka anni sultaniya nayina obufuzi n'obuyinza nga nakikikolebwa ono tebinyambye ebinyumyanga ebitakubayo nebijja kubeerayo ngaabaana be bataaba ebibuuzo bikomeyo owe bajakanya ngaebibuuzo bikoze eki wajja kubayo ebitundu bibiri ono tulinga abayizi waliyo amasasula ripooti zaffe nga bazitukwasiza tubinyumyanga obunyumyamu obunyume nakaasi naye enkyajja ebiri olaba abantu nga bajjaganya olaba abantu nga beeyagala olaba abakaaba ng'emyaka ataano gyabala ku nsi gyonna otera ebiseera baatugamba tuzuukukeko ekiro tusaale sikali sibagembaseka tusomera eswala y'ekiro eswala y'ekiro abantu waba ekiro wazinawoseeka obimanyiiudeiwekibugulokokekao naye nabagamba wano abasajja lwe bakuba ebikonde abaita batya akirawo ani eweza abantu tukola okukandisa byetuliramuddaako kimulagaoaoka no yaleyo ebbiri nti tulinda ngumbi ngumbi kiki tiobusajja kukuba munne kiki tulese wano budde bona budde allah wasinga okwagala tulindamu basaliremu bakolemu azikaari allah tulinda kikonzi byesola tunyumya tebagenda kulya ddaaku nti abakusiba tebanyolaaka ebbiri kulinda kikonde kulaba ani asinga okukuba munne mu kyenyi ate baala ekikonde kimu kikala kyekino bwekikwata omugongo ekyo kifu abaleeta kubagana bekube abaleeta ku nsi kuu bekuba atone munyumirwa buli bityana ekyonde bakikubira wa sheekh tewebaka kutulo ewange kyakyebbiakutenzi tulinda myendi mwezikinani kulaba weza akubaani akubaani babaleeta mikuana tulaba nti obulamu abe tubukozeseza mu kintu kye yatuleeta mukimanyi obanidde abo bafuuwa buvuzira abaleeta kufuuwa buvuzira obulamu abukozeseza bula longo namba abo bafuuwa tebasaddekalibi neyisa tegenda kusaala kikisinga wangu abaleeta ku kisingo atuli kufuuwa buvuzira zaffe tunyumirwamu bunyumirwa okuna gw'omulimu mala okusaala ofuuwa ekitaatakosulakosuleko tebannasaala ekyatuleeta okukolaokukizibwa oba omuyizi musome niye muwana gwe ekikubeera tokimanyi nga tekimanyi bade bali mukibiina basoma ali muvuvuzera
nawe ojja kulaba ebinaava muvuvuzera webitaba vuvuumira ojja jjuwulira allah agaye nti ulaika humulimufliun abajja okwesiima bebategedde kiki ekyabaleeta kusaala zaka kukakasa nti bitukoze byakusasulibwa. Tuli tuna bannange waminannansi mu bantu tulina bitulabyemu aye mugiwulire nayo Ekurani yonna ya ajaibu. Waminannansi mu bantu biriyo gurupu man yashteri oyawayo sente zagwe lahwa alhadithi abamanyi lahwa alhadithi bakikunula kino tuja omanyi Quran buli akwanza agisoma ekikukuba okukikola kino gwe kinakubuwa nti kumukono ndikyo kyange Allah agambye ati tuwamina nasi mu bantu b'osomesa awo senagi muindi asomesa alina mubala abamu be bano man yashtari lahwa alhadith abawaayo sente zaabo ne bagula lahwa alhadith emboozi ne bagula zisiddi eziriko emboozi ey'okwega yali zaako abaganya abavunula emboozi ey'okwega yali zaako gyebateeka ku memory gyebateeka ku cd agamba yaya ategeeza alghinau ennyimba ekiki mu bantu mulikayo abatadde sira yaabwe esente zaabwe bazimalira mukugula nnyimba ennyimba ezo zibamaleko eki ekiwuwaalo muziteke mu muudu ebalio batibalio ntiraakaawo lwagundi ntiraakumbaagundi akaana batunda ennyimba osanga bajaleetera ennamba alaga nti nagayo abantu atadde sente zaabwe nga nabo bakyamu mu kugula sidi ez'ennyimba balireko ebirowoozo mulina ennyimba zemuyimba ennaku zino ennyimba muzimanyi zemuyimba ebirowoozo haji kafuba genu mulina ennyimba zemuyimba ennaku zino buli mundeeri 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 owulira ngaali ku zikiri lahwa alhadith ekyo kiku kadi nsomesa abakyala mujalaza bampise mbasomese okugamba abakyala bwesi mukoze omulimu munene nnyo mukono nabaabaffe nsaabaawo oba munaddiini bwagenda neweekolera ebibyo adde omukyala mukulu ne muyimbiramu oluyimba olwo ne muganda lunyinyula abawala abatoototo maama wange wuli oluyimba lungulo mukuba ku mbaga undi mungeri mungeri abakazi bonna ne bawulira nti afa mbaga njagala mufe ebyo byemusinkukota ebyo temubyagala mukazi wamu abavuunulire omu naakola tafsiri naagamba nti teeka kuba mukwano ane bonna ne bateeka ne mukwano bateeka ekyolowooza tafsiri yo nfu bo bamanyi ekituufu ne mugamba ti bugambe atulina mulabuwulira bintu byammu owulirira ddala ekibaseeka ku mukolo mukolo gwa kitiibwa ibaada kufumbiza n'oteekako gundi mu ndeeri omuki abasiraamu temuseeka ng'ebyammwe ebyo byemwagala katuleeteko na wano mubiwulire kuba muki sheekh emutya mubigulaga sente zammwe kyewunyisa abantu abakula ebintu ebigenda okuweweeza emitima gyabwe hadith lahwa alhadith hadith Qurani Allah yagiita hadithi afihaza alhadithi yajabun eno Qurani yagiita hadithi niye hadithi ennungi niyaga waliwo abakula hadithi ebigambo ebigenda okubawumuza ebirowoozo
Nenga wallahi tebiri mumuramwa. Buli lunaku abayimbi baleta ekipya nenga mu butuufu si kyekyali badde ekipya. Gyakoma okuwulira kimutemoku gye mukuteekayo n'akakanti ke kakafulumi. Kati muli wano mugenda kusala buli muli buli ku memore zammwe ate ani agiraba. Allahu akbar buli mundu eri ali wano. Okubuulya swisikekweka bintu byammwe mubyaga olwaka weekiri. Simisamu ezo nda zijjuddeko ebyo. Mugenda kuteeka jjuddeko ebyo. Tukuli tukuli tutya kati. Tukabuulira gye mutaliba tukabuulira ebya Nabbi Yunusu ebya Nabbi Ibrahimu. Tulina kubabuulira ebiriwo kati. Buli muntu ategeera azitowa ki? Ebibawummuza ki? Nenga Allah agamba nti ala bizikiri llahi tatma'innu lkulub, ayagala okutereera omutima gugwemu waswasi. Zikiri llahi ajikirire zikiri tatma'innu lkulub. Tatma'innu lkulub, emitima gijja kukolaki? Gijja kutereera, waswasi ajja kuggwako. Ogera nedda waswasi eri mu buyimba obwo bw'okateekako wino nga bw'oyoza engoye owulirira ddala kiki? Tulekawo obuyimba obwo bagundi wapi mutikke sheikh nimu yongobera mufuti nafu temwina tachibuli temwawulira wadde mukuru wadde mukuru ira ejeje emyaka tikki masha Allah badazze abdala kawa mwana badazze ngafutu kujawa abuze umma irinya liyewa sitono SK-47 siche kajo wajatanda siru muli abadazi eke kilinya liyaji abadazi kukai mundu mungigiri heye mundu kwa alijisote abana ba mwate wa kika kushizi uriyalu na hatu umuza amulichi mujamu echiba guza enyimbe ezo liyudhilla an sabilillahi, omulamu abaagala kujja bantu kiki kuli Allah tewali batoterawo zikiri ala bizikiri llahi tatma'innu lkulub agenda kubula ebirowoozo bikulowoozese njaa ti awali omukolo okutereera obulungi abantu ne bakkalira byoteekako ebyo byammwe bino byebituufu. Abantu olwaleero brokoli bali mu kuzina buzinyi mazina liyudhilla an sabilillah, balowoozesa abaana baffe nti ebyobusiraamu bibuga kutula butunzi wali kende erinoonya ebyakaliba enjole. Amazina gabuza olwaleero ng'omuyimbi omututumufu yazze ku kisaawe awo, oyinza okulowooza nti mu kitundu mulimu nagendo kukyala babadde batekako enkofiira nazikujaki omuyimbi omunamaja naita eyo mpolampola ngaasaaga akukunini aji muli wumu empoza yangu gimanyi agenze kukola research. Awali okuyimba waliwo okubuza. Yali mwala ba gavumenti yatuyamba nnyo, waliwo ekyali kize nga bakiyita kimansu. Mungu n'atusaasira, gavumenti n'etakyamuyiga, tukyebazamu ekyo. Omwana yagenda nga ku stage atera mubyagala n'aggyako akagoye ak'okungulu, olwo nno oluyimba bulugenda mu maaso aga nti kanaka olwo nno gye balaga ajjako n'ak'omunda akatonotono tunakubayo obukalo bugenda okuta nakatona nayawula nebakuwe nebatayininga kyendezo biziwedde bawulira ti mutatma'innu lkulub bateredde kumbe ya amansula bulungi aba mansula ki wali gufudde ate gujja kukomawo ana banatasaasidde kudde saba Allah gukomewo nga tugenze
kaga nti anedda sirika lika osimbinisa nebo kukyala kiyako kyalako kijja kubasanga yudilla an sabilillahi bighayri ilmi babuza abantu ne babajja ku mulamwa ogwabaleetawo ne kkubo lya Allah naye nga fi lhaqiika byonna babikola bighayri ilmi awatalikola ki babikola mu butamanya singa baali balina ilimu tebaalikoze ebyo baalikoze ebyo byebateeka okukola ki wayatakhidhuha huzwa ebya Allah ekkubo lya Allah bo balifuna kyakujereka ebya Allah babijeregera ddala enda ku mbaga katutujja ku meeting nga wano ogambe bannawo nti bisimillahi rahmani rrahim embaga byonna ebintu tubitegedde naye ani agenda okutukubira kusanyusa abagenyi abalina mukiimani ne bagamba eti sembogga abasala balimbuligaraga sembogga yaani timusajja ali awo akuba bulungi ettiyini livaayo mukyali kusala lya mutaale ate nga amuwugere nankonyiki alina ebidongo bye kimuina temuli kukinakuna nekyebula kya sine mmeka sagatakuyasinireki ekidongo kirungi kiri kusinemeka sheikh abakera yutya atamweta biri mu miliyo omuntu naga nti ekimukinde kiri kyange munonye ye kirungi mu eriya muno aerye bapi bya miliyoni munonye bya mirundi ebiri etaali alikoze ki okukosa sonde ekaa ebitungo byange oyogere otya abal nyemugamanyi muntu asikolaki yakala muntuunujandiya ebiriko nti byebagalira tebabikyaye omukasi okunambazanga omusiraamu yakaneyenamwe abanamwe basalira basanyu ki nti abadde ogamba oti hajire ku buno banne bwe bajjira asibe akanankani akaakakota kuba sheikh olwaleero ekiyitibwa ebya kyakyagala era okyogera n'okutya ng'otya bakaa oyo naagenda okwogera siseeka yasitusindi mulindi munakiwulira ogea okitaka nibaddeŋŋaga nti abagambye eki sisi byayogedde abagambye eki abavubuka babitegeredde ekitekisheekhkatinawatalimusheekhatisheekh nabyo agenda okwogera kubibuga okufuna okufuna nga kufuna ebuzo ati tuleetehudu embaga agisi agakikozeki baagala biri ebirimu oku amatankalano buli muntu n'abanga anyizza enjaga emikolo gyefenoza mugira abasiraamu abagamba nti ebyaffe wayattakhidhuha huzwa ebyaffe bwetwabagamba nti bidhikiri llahi tatumainu lkulub bwetwabagamba nti okwogeraku allah emitima gitebenkirivye tebatabyagala ebyayagala weyayiganamu adabun abo nja kubawa ku kibonerezo muhiinun ekijja okubalaga nti bebawansi waliyo emikolo gyaffe mugira bamutya tubadde mu dalasa nengamba abakyala abo balina ilimu nene nnyo nebaga bamaama olwaleero abaana baffe bafumbirwa fi lhaqiika bambi nga tebalina kyebamanyi tebalina kyebamanyi naye wabayi ne mubakolera shiriki gwetala bananako twadiskasinze ebintu bingi nnyo netutuuka ku nkoko gye bafumba enkoko emumanyi bye bagiteekamu omusaayi gw'omwana omuwala gwalwalwa buli mwezi baguteeka mu luwombo olwo ekyo nekiwulya n'amatu gange ku lediyo bwe nti ng'omukyala aga nti ekyo tetukikola mu bubi kuba kulongoosiza omwana oyo gy'alaga byonna ebivubuka olwaliyo biwunvu
byali yadda kiki typhoid ngali ku luwombo oluwombo abalamanyiteka akagaranda
astagfirullah alazim kibina sunyi subhanallah
akagaranda akagaranda kikaliwa kujaka simba yuko mungu kitu mwino kubikwa silamu mwuriye che mutegede bakati matubika tulisa kujaka simba kumungu akagaranda kuhu ina kagaranda lorobo za kasumari aba tulina obuzibu mukati tetubiba muliri nti basiramu muli bakazi basiramu abasiramu mugenda ne muva mu bintu ne mugamba nti kiba kisenge awajja agenda okuta ku luwombo olwo aba butambala tamida atalina nsonyi kubukwa ntwakira kakati bintu mwena bina wakitegese akagaranda kikyasaba awekali kakagenda mu muwezi kere akina kandiiti akakulemye omugamba bwekyangu muwala akakubuliza akakisenga sikimanyi kekweyambe ndeete nakantu ako akagira ki kasumbuza akasembayo nkakala ate mubangu rebeka apeeno ejayimba endoko ya buganda agenda kuti nagisi ekitiibwa kyabuganda kyava kyekyo era kyange mukikuume nga mukikuume nnyo nomutulisi kolowoozi manyira kitiibwa kiri kimu kya bulange kozi bali kukitiibwa kiri kyava edda abazire nnyo abaatusooka balinakukitegeka ekikoleka kiri muzira kolowo obirawala kiri mu siyasa kiri mu mbaga ekyo kikoleka kiri muzira asa olwo lutalo lwennyini tikikoleka tikikoleka ebintu abatali basiraamu bye bakola mbu tabikola mu bubi omwana ono bwe mutabikola ne basanga nga oluwombo bamuwadde muntu wa bulijjo ne bakaaalu si bintu mukyala mulikwana nti oyo omwana ze temunenya kila hakiika abakazi abo babadde ne discussion eri open ebintu tuti mubimanyi tuseeka n'ekirala ntiye omuntu ng'omusajja afudde bakazi babitubulira omusajja afa ye akira empala y'omukyala ne bagimwambaza nebagindizika nayo sikiwulira nga nakunze nakiwulidde bakazi nje kiki ate bonna nga bakimanyika bwe mumanya nkwata kunze kituufu nti ye kiba kitya baba bagemba omuki oba si ekyo balina ekigoye kyebafugika bakiteeka mu kitooke ebitu ebyo tebaali bibuulira nuzira abaahum bakataba mu kitaba byebagamba omukafiru mu bika yaliiddemu balina sitoori nyingi zikakiki ate nga tubimanyi bulungi bulowooza kuba nalinda ssengawe ngaozalyanabyaigeno mugamba ate mugamba oyo okusaala kisoboka bantu bononefe ssengaffe bajajjaffe ebyo obusiraamu bwega nti abantu batagerere wano aliku buzibu naye wallahi ekyomukisa omulungi ogenza okuva mu ddalasa kuva mu bikaabya n'okukaaba filhakiika nga bikaabi abasiika ebisinga obungi tubikola kutamanya naye nga bakazi bafuu bakadde bakola ebintu mubutamanya lwaki bakadde baabwe bajjanga babina kisa bintu byankiso tebyogerekeka kati tugenda okubijjaa batika babimanyi bannange twafa dda ebiwali osaka asobola okubyogera nesina era nawaliriziddwaomukae nonyezakakyateeka okugula nkusome bulungi kasomesa nyina wembijja temubimanyi ekyo ekyomukisa omubi ensonga lwaki tubigeatumanyi kibi nnyo biiznillah nja kukagula mukusome balula batya abaana enyimbe bafumbisa batemuwulire kakiki abeera ekyo kugetuma akugambye nti abanajereki byaffe ne bakola ebyabwe nga tebalina webajja ekigendererwa kujereka njakubafumbira ku bibonereza ebiruma olwaliro obufumbo bwaffe mu bulaba ngaabwe butambula asa yabuvaamu ababunyumirizaamu leero katono lwaki kubanga ibaadi eyo abantu bagitandikira ku musingi muki mukyamu ajakagwayinza okunjulira jjuzi mukyala yasalako omwami ebifo by'ensonyi abikanyuga eri nawe tukanyuga ebyenda by'enkoko tabisalako kutivi salako bulungi akanyuga eri ngakanyuga kino kinkoko mukulu bafumba obulagiriza omusingi mukyala n'ebirala n'ebira kumpi buli lunaku ku tivi ateeka okuleetako obufumbo obukyankalanye buli lunaku fumba omukaga mukute n'omusajja musajja mukute nankaniyeemukute ebyakatemba byenyino kandi allah yava mu bintu byaffe tebikyalimu nansonyi allah agambye nti waiza tutira alaihim ayatuna ekyomukisa omubi omuntu bw'omusomera amateeka agaffe nti allah ayagala kino walla ebyabibeera wala mu luganda nno kintu kya luganda ekyo omuntu ayinza okubeera ewala mu birowoozo atiganaali wala upset minded osoma amateeka ga allah nti omuntu mubalaba wano bulijjo mu jjuma sikwasituka okwogera bonna nebebaka wazitula kibazikusala okulaba ogibiri nda kubatukainesooka ofuukanetumbambaawo bino byamba bibakiramu byebakire walla akubeera walla alinaakakomaku ekyo mustakbiran neyekolaki neyekuza nalabika nti ye waki wakitalo munene ano kubungi bw'ekintu ng'ekyo sheikh ensinga bweifa bwe batugamba sheikh naawe njagala otunula nzaani atunula ntunula mubino ya allah ebigenda okubagala emyaka gikimanyi kubanga affe ddatufuuka envunyu n'abaana baffe nababiriwo babisomanga ate nga babitegeera mu ngeri yaabwe baa babitegeera ne babiyingiraana okusinziira nga bwe bali babitegeera naffe n'abalijja ate abalijja be bajja okusoma tekesire kusoma bajja kubulamu bulala naye wayingirira jjatebulamu bulala yadde nga yadde basahaba baali bategeera nnyo baali bamanyi ekigambo biiki balaba kubulamu ba biiki ne balaba abaana abasabudde baserebu balaba ku baserebu sikakasa balaba ekyasa kyabwe bajja kuzayo baserebu abatamanyi bano be mulaba mwe mulaba banature balaba kunanula baserebuka tivi yennaka kyasoboka atanoonya musajja ate njagala muzungu ng'ayina ku sente takyategeera yennanokaganaakaomusajja omwagaza kiserebu ya ayoha serebu mukazi mukulu alemeddeko siyona yeewuunya sajabajiki yaliko sereemu omuzungu alumazeeyo ayambadde awodola obera kuwodola awododde abalijja bino byetusoma si bibajja okusoma golowooza abaaliwo emabega eri emotoka zibavuga zimuvuga emotoka y'omunkago gireeta olwaleero bakiteera obugumu bwa sikulaabu ebebampeteebagireeta kulya gireka bulungi kikyajja ku luguudo yebawe essimu ezasooka zimukwata esimu zaalinganga ekibajjo kya sabbuuni kyakazikwata obulamu buli ku sipiidi entegeera y'abantu ebya mu maaso ejja kuba ya kompyuta ngaobulamu bulikibasoma bakiko kubira ku kompyuta ebyo obulamu bwabwe kati ffe tuli kulubi n'obuganda kyakati n'ebirala wastakbira omuntu yeekuluntaza ku mateeka ga allah neyeeraga nti munene siya sano kugulirwe ebyo ebitali kyakola sheikh tugenda tukugulira mazima sheikh mwe mubeera mu mizikiti naye sheikh ekyo tekikyakola kiki kitakyakola omwana alina okulya ku bulamu olabulamu kukomera bagulya batya okuda okulaba gwaleesa ali obulamu empale gyayambadde nokabe batyo babulya nti tebalya bobati iyo batuvunana kiki byammwe tebikyakola ebyo si byaffe ebyammwe ebyo byange Allah bw'ayagala era bikiina okuba bwe kikyabe nga bw'ayagala ojja kuvunaanibwa shesaib olusi wano abasomera riba riba nibakatikati riba gyasoma tukiriwo bbanka bakaseka saib atekawo bbanka abawole atekawo bbanka eyi obusaamu ewola oba kiga atukole ki katuleke edda twalinanga akayimba kagana kato otuleke twerire ki obwagi mubulye mubulye kale ebya alla birina okusoma oba nze mbisomi oba sika swaibu oba ani yenna alibeerawo alla agende wetunaafuuza kuleetera anaakola ki mawulika giti gaggwaya jakuleeja okusomera abalibeerawo agambye nti kalam yasmaaha ngaalinga atabiwulira naye ngaakola ki awulira naye nga aka taddemu ki alinga atabiwulira nobuyasira alinga atawulira ekoyogera abasiraamu bali mugaso okunywa omwenge tusekonywera ddala omwenge ad abange baaleese ahu alimu omwenge ntiseka temuli mwenge bayagala dda okunywa ne babula omwagaanya kalimwenge okunywonyodde bungi isisoni zino lubeera okwo akuja katukatumiiza nedda bayagala dda okutamiirako chansi ne zibabula ti omwagaanya bagufunye akola musiraamu musiraamu seeka musiraamu nammwe aji mulowoozi omukwagira emmeka afusaaziquran nti munywa omwenge mwahu ahu kitegeeza ti mu luganda ahu kyekisebadu munywa omwenge mwahu nekabikola musiraamu kalam yasmaaha ayenga atabiwulira naga nti kaanna fi udhunaihi nga balinga mu matuuka bwomuli wakwa envumbo agagguka matuuka gakwata twatamutalimu nti tolikwawo ntiaa munywedde bungi kikiba kya matuuka egagguka akanti kaanna fi udhunaihi wakrun nga balinga mu matuuka muli envumbo gaggala alla yeewuunya abantu babakunya ne babasomera amateeka nebagadduka nebagateeka ku bunkulu abatadduse abatawulidde ne befuula nga abatawulidde amakigaggala alla yeewuunya aye yatutonda n'agamba nti fabashiruhu oyo yeyeesiribwazza muwa amawulire agessanyu agagamba nti biazaabin aliimin alinde ekibonerezo ekyaki abantu mwenge mugwagalako ki genda mu byalo olaba omwenge bigukoze dizayini mu bantu olayogere namalusu gayiika omulenge gwamukola dde entambula gwamumenyamenya si muvubuka ku kyalo takyategerekeka gukeera ku subuhi olw omusajja yakuba omukazi ku tivi akedda kuggulawo ebbaala abantu nebanyiiga nakuba omukazi nakuba omukazi aineko bakuba yagamba omusonyi kuba yategeera nti ankubidde ensonga kusobola n'okugulawo ebbaala omwenge gukeera bukeezi mutuukukaamakubbe mukungula byaddena uganda beetaaga okukeera ku musego waliwo kuba yasasulibwa akuba obukubi oyo asaana afugire ku ggwanga gavumenti esaana eteekebwa abakubi yesasula abasasule abaana batejjinja mukalaba bakulaganya ejjinja ennaku zino kimu ku bibuga ebifumbekeddemu obwonoonefu saawa satu bbiri bali mu firimu azadibwakikaa mubona buddusa okugoba oyo mwana mata in the future.
Waliwo wano muganda waffe omwenge gwegwatwala bamuyitaani nviiri mumumanyi zikayinza kuwerekerawo mu nsi muno omugaa nti omperekereko mugawo oyinza mugandi nviiri gyatambulemu ngamugaa naye distance kuganda ku muzikiti wali ku geti omwenge gwamufa ku nviiri ng'erinnya lye ne gutuuka ku bigere era nviiri yennyini buli womulabira anyeenya nga ali mu kkulukale ekusubuyo gwakusula mu busuzi eki musiraamu musiraamu akakulumu yajja kusubu wano nga
ekusaala imanya erinnye naye atabezze
abaana baffe tubewaza omwenge basiraamu
olwakimanya abaana banywa omwenge nabalaba ne bataata bagunywa
omwana kyakutaala abanga okibbirira kubanga okikola akikola ateekanywa eyo ku masomero tumanya obukema
alina
amasabi waabwe muwanike ku mikono mwana kutabugiramu ogagwa ndi mutabani wange ndi mutabani wagundi mwirambe kupina abiri
puto bampuma mutu talimba
mwina abiri nti yeno kana
wanaye mwana mutu talimba
olina abaana abo bawanika mangu
ati batubulira amazima balina tebalabayo batasuubira kataki kulabayo
mukirabaaaa bangi abantu bomukyalo nawe bonna babeerayo
egindi bava egindi bukama
nyembaka nti bannange buli ayagala mu nsi muno okufa ekyo nkiddamu nga tukolaana mutabani we omuteeke mu masomero gano
tusomesa kuzimba basawo bagoja
olowooza abaserikaali wali basomesawo
bazimba bagoja ojja kuba oli kukolaba omuliro nga guva emmanju kubuuze
ani ayokye nanga ndi kukata
tayokye nanga kukalima alyokyeza kabaaserikaali amugezimu alyokyeza yoshanelyakoe bagenda muluwumula
yo nobbi wammwe aliwo okugenda nga abatayokyeka nayo ibrahim weyayesa amasana muge waabwe
naye omwana wa wayokisa kiza omuzzaamu okusoma
ono ayononese abitandise baati bateeka mukuza eki
oyo mwebaze mugulire n'ente tyolyokyeza nti yente eringi kuwadde nabbi wammwe aze okubataasa naye temwagalira ddala kwogera ku bintu ebyo
سبحانك اللهم وبحمدك